chenina mubulamu yegwe mukama esubi denina erintambo zolugendo luno yegwe sibino byendaba byekwatako oba byenina byendaba bigwawo byenina biyika nebyo byendowooza nti birungi nabyo bikoma kansigaze ngumire
Oh,